Radio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Alalbare go lewru novembre sappo e jeɗɗi yamde ƴaɓɓirima silimaji capanɗe nayyi e joyi ɗi laamu tenengu fuu e mangal muɗum. Sakiraɓon compétitivité kanko laamiɗo ɗum wono fedde nde noddirta haute cour de justice les leydi meɗin ɗe o député to tenengu to do Abdourahmane Niang tuna waɗama fewde e makko wala fof ko heɓi mumɓe kollitiwiɗe yimɓele jeegom keddile hen sofer makko goto mangal paɗe en joyom. Donc ande woɓɓe kollitiwiɗe wala fof ko jaadin koɓɓe gaɗiri ɗiɗo golleji sona fa kollitiwiɗe analey oɗo nokku murtere balɗe tati woɗɗononde hono yimɓele golloɓe ɗe cuuɗi sara wuusiji le leydi meɗen ɗi ɓe kollitiwiɗe le ko warta ko ɗum ɓe gara wadde murtere balɗe joyi kasen kollitidiwi ɗum on ñongiti meɗen gonnoɓe le leydi Niger wattu jonoɓe fuu ɓe birfitiki yoga e mabɓe fuu noon ɓe kollitirwiɗe birfitiriki warde leyi laamu mena ko ko yata yimɓele mabɓe temdere kañum en garti to caggal koɓe mbalno duuɓi nayyi le leydi Niger ndi sakiraɓe ɗi wonono sembe kabaruji ɗi min jogini on ɗo kikiɗa hannde ɗi bisimilla moɗon e heɗade. Ɗum woni hijande wotere ɓe kolliti widde kanko ɗon député to tenengu to laamiɗo kabaru suudu haute cour de justice le leydi meɗen ndi Sammy Tuna hakkunde Diaka e jafaraɓe keñel ɗi laamu tenengu o. Kanko Ablaye Niang o yaltile hen basi fuu heɓaymo kaɓe kollitiwiɗe yimɓele jeegom keddile hen sofer makko goto kañum e mobile armé mbali jaɓɓungel to Bombore. Hono wori Ousmane Dikko.
Président Abdourahmane Niang o ƴiwannoɗo faɓɓore galle mum en tenengu ɗo o watana so o laati député e wi hooreɓe wonɓe tonɓe kanko eɓe wardanoɓe yo yimɓe jomɓen kaɓorɗo ɓe anda kanko goni caami mabɓe hakkude Dia e jafaraɓe ɗomoɓe président o notori yiite ɓade haɓotoɓe notatoɓe ko yaawi wonɓe tenenguɓe notade ɗumɓen woɓɓe o golle mbawi dogude président o noon garal gasani ɗum e wi préfet tenengu goto e korel makko ka fawarde e chauffeur makko ka fuu barmi chauffeur o no barme ɗe kuuɓale muɗum leeruji seeɗa caggal ko ɗum waɗi ko e wi laamiɓe ton guɓal larme meɗen yanoɓe notade président o e hoore mum mobile mum gabbi e dow Bombore fa jeyon keddi ele mabɓe o kabaru mo ministére soddetegal leydi meɗen hokki taƴiral muɗum oɗo nokku wayde ndenago ana waɗa watta masibaji keeraki feewi ley cercle tenengu o e guɓa jeeɗinkoje tuddi ila hitande 2015
dunke ande ɓe ka kollitiɗe wala fof ko guɓe jaddinkoɓe kollitiri so gaɗi oɗo golle sona fa ɓe kollitiwide le oɗo nokku eɓe ley hen ɗum waɗi soɓe gaɗi ɗiɗo golleji wala fuu muɗum suuɗini ñalowma hannden o keɗemo kanko noddirtiɗe Ibrahima Eli Dikko yo andan ɗo kabaruno jaam e deƴere worri sanne komo sifi dow hen
min ɗum mi jangi ɗum mami taɓiral soɗo waɗi so kadi gonga min kadi jufata ka par ce que amde kemasna yaade jafaɓe e jafattenenko foti ne raji boɗɗi gaɗɗi nokkuji non ɗum woori kanko moɓe makko no anda kanko hoto makko neɗɗo anda ɗo hande leydi ndi no wurni nde lamuke ɗimmi fa yaaha e golle mum tan ana ande jama o no heeɓa haalde ɗi mani ɗimmi tan ne mani ana fawi ɗo no mana ana yaha ɗum ɗum jufata kanko hoto makko de sa ƴeewi fawi ɗi gonga o yeehi tan kadi gonga ɗum wi ko boni heeɓimo ma heeɓi moɓe makko ɗum kadi jufata tan holla kanko ɗum suuti tan ɗum ka en kuje kanko hono makko hana tawede ana yaaha ton joni ono andi tiɓɓelaji ko woni tonko bo leydi ndi wakkati fona wullana ummage leydi ndi ta mbokko tona gaw nokku jopanaɗo hoore muɗum laamu ko nanɗo ko heewi so laamuke laamuka ɗo ngala commandant wala maire wala ko tiɗiraji ko heewi fof ne waaji wara
sikiraɓe so gabbi dow bemal ame ande ngal oɗon mbawi nitirton miijoji moɗon o noddimi dow ɗiɗo numéro ji ɗiɗi kalon ko jiɗɗon capanɗe jeɗɗi e joyyi capanɗe jeɗɗi e nayyi sappo e goho sappo e goho capanɗe jeɗɗi e joyyi capanɗe jeɗɗi e nayyi sappo e ɗiɗi sappo e ɗiɗi sariya Amadou Ayya Sanogo kañum e yimɓele sappo e jeɗɗonɓe o hayfidaɓe fa hande ɗiɗo sariyaji an domta ɓe kollitiɗe gueƴi ɗum won tewwoli yimɓele mbaranoɓɓe iɗum hanno hollitede le cakkiti lewru octobre ndu lewru ndu ka wati keñen kanko ministre commune ɗo kabaru sariyaji le leydi meɗen ndi kanko hukkuno ɗiɗo kabaruji wattu jono baale cagontoɗo hono yimɓelɓe bonandaji gaɗa fewde e muɗum ɓe kollitiɗe keppi oɗo sariya waɗa fa paama yo Allah hono golle o worri keɗemo kanko noddirteɗo ɗum noddirteɗo Amadou Bocar Tekki tewo yo kanko o goto e gonɗo le fedde AMDAS nde komo sifiddo hen dow faccitago Ousmane Dikko
yo lewru wotru hokkano fa jaabuji ɗi keeɓe jonuni lebbi tati cakti lewru octobre ndudu yiyama wala fuko laati kabaru ŋeñal ana tiiɗi golleɓe ɗum mbawali hokkude jaabuji muɗum wonɓe ley kasu o ana jogui gonga du wiide cere ko yaawi yo hakke mabɓe noon sarade ley gonga e wattu mum du mbiɗo darda sariya darano so tawi ɓen ɗe hoore tilaki golle mum en ɓe ñaague ɓe jawna fa sariya waɗa e hakkillo am heddade e juuɗe ni tan wana ko wodi
ko yata malin koobe tem dron gonnobe leedi Niger ndi kanye mbirfiti ngenyaaji muudi altiner dabbi non de nokku noddirte do menaka holita medbe bali to Niger to ko yata duubi nayi wakande jottoto e nokkule mabbe de laamu koobe gobbe to menaka to be jaltinje cakti yibe kede gota be do yimbe ko mo halilati sababu so mbirfiti e nokkule mabbe de nyalawmo hande do faccitango Muhammadu Samaseku
donc ne faldu mangazide nous avons quitté
gila nyande aswarende woni ko mi wi mangazi mbaluyi to laboratory beta alami iwi ton yade ansongo beta alawon ko mi iwi ansongo yottaade minaka wakati kikidi ne mbara temadoro e tato hakke galleji chapan tati e nay on kebali ti allahji kewdi lengul dawul minan ko amim bami aniya wartude sabbi min pami wede yoni ko mi garta der leedi men di ana wara hitaade ko mi jeli non iwde Niger warde der leedi amen sabbi mi kaabi heddaade der leedi wondi den no mi ngara der leedi amen di warde bawde amen der hewtugol jam basu febali min der wattu mo ngadi to Niger son so ala ko mi jewama sudu baba ko
dan ras ariban nakanna
taggal ko ndedo murtere timmuno ko be kolitido murtere wonde kasen ngarta wadde le yontere warorde no fedde sa gontoni yimbe le golob le biroji di kolitiri wide be bi murtere ne waran fuddude le jagom le wuro novembre ndu solado jabi don timmayle sappo le wuro novembre o warorun du ndedo fedde dido kabaruji be ndokki don kenyel mitite den wide be bibe calini ko on sariyawol bamangol le leedi meden di kanngol hebude e yurko yurko be kolitido gol do sariyawol sa jewti kido yimbe le setangol heedena fangol fiabe do yimbe le kedemo kan ko noddirte do Yakuba Katilew kanko laami fedde noddirte sentade de leedi meden de ko mo sifido hen do faccitango Muhammadu Samaseku
le son dusere ko na observé
ingari totondral hakilaji do murtere balli tati de men gadi de dum lati weli yonki jati wato joon o men gonde landinade e ko warata ko dum woni balde joy murtere golle de yo ewde jeegom yaade sappu lewrundu on no min bowirni min jeli tafun hubitinde jamarande do kabaru himme jamendi kambar don min gadi gal do kawrtal beta ko o yalamne beeda humbitinde do odo kabaru o denosoni ndedo mutre balde joodi nafali min dawran imadraji yottaade yimbe amen gombe der nokkuji goddi sabi yama nay beedo be kebali kabaru jottidi denno min jogi tan kompitinde be e dande be famu yalla be pawo min e golleji di yalla dun jaabuji kantiide na kebe e le ko rata ko
he jabe feddinde no dirta FIFA ne be nati kiki da hande do bomako do fa be ngarabe jewto tidal laaji kuminide kabaru fema foot leledi medindi no dido tidal laaji ngori wala fu dulludo wiide tagal ko wote di ngadi ko gede didde hon fu anni we kanyu laami fedde fema foot nde yimbe le FIFA be sobe nati leledi di be ngarabe jide gede didde lustindirde tagal mudo be jaha be jide e ministre kuminido kabaru birki sembe caldi leledi medindi jango be kani yopude nokko o
Union européenne et Royaume-Uni, ngoni faabo tobe studio tamani.
Sakirab jeemi yelodne le kere dujuto en puddira nokku no dirte tarkinte be kollitiide mobilaji diddi CICR kany en ciuta ton hankene wakkati go o yamde hejjere duno kanare nokku no dirte almustrat be kollitiide do mobilaji CICR jaadama le hen yimbe le gombe le be fey hunde hebay do hen ka kala ko be joggi fu tetama yuute ngardam faado tesiddo ko yaata yimbe le chapande nayo be fuudu yobbe roobe non be yuuri le gelle sappo didi kambe gondi e famminede wattu jono kabaru no jande dengal tagama kan koore kanye koyro borore o wori ton le balde tati beedo yimbe be ngaram be pomine kabaru no dewtere kaldal e kawrangal wori de redi meden di lanni be o do golle fedde no dirta accord mali se yuute ngardam faado yoro soodo be kuliti do no jenginobe gombe tombe yogay mabbe puddino ton murtere muudo en le balde joy be do jenginobe kolitide be ka jawatu jono lamo tottabe hakkeji mabbe idum wara hono uyna joy fa yottu yo uyna jetti sefa tagal mududu be bi yogay jenginobe mabbe tinno ngatte e cuudi sar wusidi se wudute garanti minirem faado kuli koro do be kolitide wiide mu joga e jenginobe gombe tombe do ngadi ton murtere balde tati de do murtere timmi bete handen be do jenginobe kolitide be kaaja tottede ngienariji mabbe dibe dewano lamo tagal mududu jewte ngienariji mabbe goddi kasen bandi hitan 2016-2017 no do wori sekirab do katte nyalom hande kabaruji meden dimi joti o sanne hedade hejo jame ka fa hande kedde hedade honno andir don no do e seeda yowtere meden de ana wodi jotal dimi kertniki do do wattu kedi be min fali lamu tinin ko yonji wattu goddo